uhlanza lokwelula imizimba ekuseni kunjenje sizilibazisa sihamba lensizwa yangakithi ugibela bemsola yena ocula ekwele South Africa ungena enkundleni ngale eyowesifazana okhala ngomyeni wakhe osowadliwa zindunduma egoli ngiyakwamukela kuhlelo gibela akuchazisela abalaleli ukuthi ungubani kahle kahle ugibela bemsola
ugibela bemsola ngomhlaka amathapha osazi kakomanguzo ngathi komadlambuzi kahle kahle ngoba imbisi imanguzo emadlambuzi lapho engazalelwa khona and then ngihlabela ngise-South Africa lapho engirehota ngikhona
amadlalade kanje sulamangaki
onke ephendule ayisithupha
elesikhombisa liyeza nini
elesikhombisa ngisahlangahlanganise kodwa lona elisehleleni lingaba khona maybe angeke ngikhombise isikhathi maybe ngaba ngabo-agasti noma eli kunalokho
kuyini esingakukhangelela kulelo dlalade
hayi njengenjwayelo ngumuntu othanda ukuthi kahle kahle umculo wami ithanda ukuthi kube nengoma esintu phakathi mhlawumbe bazithula ngabadala kudala bazeyenza into zabo nababe nabalima kuneyoyana abangayilindele njalo okwesi-two kube nengoma yokholo izoba khona kuleyo album okwesi-three kuyoba nengoma zethando esingoma yethando yabantu abadala hhayi leyothando labantwana ebhekane nomuzi kahle kahle
abangathanda ukuthenga amadlalade akho bawathola ngaphi
abangathanda ukuwathenga okwamanje ngiyazithengisela mina okwami umuntu uyangibonela ma ngabe uyalifuna ma ngabe sendaweni yasegoli kahle kahle nasekhaya emalalini ayatholakala lapho esengingase khona
bakuthola kuziphi inombolo khona ngapho e-South Africa
eyamingisebenzisala 061-620-5665
kuziphinde njalo
061-620-5665
kukhuze phela gibela uzihaye ngendlela ozihaya ngayo nxa uhlabela uvalelisa abalaleli
yebo ovalelisayo nokhulumayo manje ngogibela bemsola udouble problem inkinga ziyagibela mntu ingaphezu kweyini into ezinkampanga leyo kade leyokuyijikela ngembazi ngomqondo okuthi uyayilimazanzanikezamanje eqhubekile kukhonyingaphambe kwesibanzi afoshe zinkampanga zayilandela zayishona phakathi esini likamkhulumakwayo waphumeke sesiza kela zombili wathi senzenjani na ngabe ngiziqede kunganangoma ngabo
ngomkhulu ozala umama lo
ya
lalela uze mzala uma sezeze madoda uhlangane nemuli yakho kahle lihlelipani kuhlakate lubayisizemba kungekho okuthothayo madoda abantwana beshayana ngamasisi namakhekhe manje njengomoyena udakwa kanjena mzala ubathekele endoda yangimanga zilokhu iyabhodabhoda le ndoda madoda ngesipoti isinka lesi iyakulesiyana kuphela utswala ngale iyangale ikhohlwe kusekhaya madoda izidubele inyoni okuthiwa ngumoro ngoba ukoro yinyoni ehlakaniphe kakhulu yabona iyathatha umfazi wakhe nabantwa bakhe valele ebhalini esehamba yofuna ukudla le akuye futhi akuye azofika umfazi umfazi kuze kukhule abantwana bangakhula
I'm
abanye benasuka bekabanga ukuthi mhlawumbe ngibhekisela umzala kuphela. Maningi amadoda anengqondo efana nekamzala, amadoda akhotha abantu abawo. Mina ukhulela lemhlola madoda ngihamba nayo ukhosana sawundi madoda. Izizwe ngiphezulu le malaluni lapho engihlala khona. Ya kumadambuzi konke ngale kuginge mangubo bamadi kubale kuthanda ngize ngiyofika eplans madoda. Selo kube jabula abantu bokuthi semba bahambile ekhaya bayobona abantu ababa bethethe izinto ezinhle. Obuye kudlala ngamathoyi ezibhamba kodwa ungazi ukuthi kufundiswe ukugebela kuyokhula kusazi phela isibhamba
Zalawa, 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 Zalawa,